Black on the beat, oh, ngeza bass. Nikigonga migonga kwa kichwa, namaliza kabisa. Niki roll me roll na ma real ones, wengine ni bure kabisa. Let me cook, Chef Glenn, I'm the groom on your wedding day. To my nudes, niko sad, bad boy chiki ya kubomba nyapa. Sezi hey mini, badass rapper, shengi ya boxer na chora saba. Chini ya maji, down on the low, sick on the radar na undercover. Nikianza wali doubt, wali dani nita cup, wali dani nita clout. Wali dai niko down, wakujua nita ride, wakujua nita glide. No doubt my G, just do it. Usi doubt my G, we believe. No doubt my G, just do it. Usi doubt my G, we believe. Nikianza wali doubt, wali dani nita cup, wali dani nita clout. Wali dai niko down, wakujua nita ride, wakujua nita glide. No doubt my G, just do it. Usi doubt my G, we believe. No doubt my G, just do it. Usi doubt my G, we believe.
Tuburije tupandisi mwapni, to the top tunapanda kalada. Trapo inasukuma mawada, chini ya oba makopa korada. Kistepa na noni wahala, squeeze show tunapiga hadi dala. Downtown tunapilaga dingara, nikomboka na penya na nihala. Squeeze dola ndo riz, niko alert, bado wa tease. 247 tuko ona digiz, na hii rap naifanya na ease. Kami kushoi do it, logo Nike just do it. Kami kushoi do it, logo Nike just do it. Yeah, they don't wanna see us shining, they don't wanna see. They don't wanna, yeah, lakini sisi ni nani? Stars, stars. Hey, in this shit till I die, siju ni kasa ma blessing walai. Kani destiny inshallah, top shooter kamo salah. Nukunare na siji chochi, sikuza mwizi na sikia ni 40. 039, hey, tunangoja yo 40. Hey, 039, hey, nikianza wali doubt. Walidhani nita cup, walidhani nita clout. Walidhani niko down, hakujua nita ride. Hakujua nita ride, hey. Don't doubt my G, just do it. See doubt my G, I believe. Don't doubt my G, just, hey.